Ngiyabonga kakhulu mnakethu Arnold. Asikhothamise inhloko yethu umzuzwana nje sendele umkhuleko. Babelone Musa, sida ebukhoneni bakho bebuNkulunkulu manje kunikela kuwe kubonga. Nekuveta kuwe kona kanye nje kudumisa kwetinsitiyo tethu ngoba impela siyakudumisa. Futhi sitawucela ukuthi tibusiso takho tifike kithi kusihlwa engcenyeni lechubekako yalenkonzo. Akuthi labangakasinziswa nkhosi bayibone lendzawo labaphila kuyo namuhla babalekele esiphambanweni kuyokhosela. Futhi kwangathi labo labangahambi baconzile embi kwakho naloku nje badisho ukuthi babantwana bakho kwangathi bangaba nemahloni ngako konke nesimilo sabo. Njengoba badisho ukuthi babantwana bankulunkulu kepha baphile impilo legcwele lihlazo. Sitawucela kusihlwa ukuthi utokhumbula labagulako nalabahlaselekile lolapha ebukhoneni bebunkulunkulu. Ganye nalabanye labasemhlabeni jikelele. Philisa labagulako kusihlwa Nkosi. Letha kithi le njabulo lesiyifunako. Nalabo labahlanhlathekako emadoda nebafati eluhambeni lokuphila. Labanye babo Nkosi sewube sensimini isikhathi lesidze. Akukho nayinye into labake bayentela inkhathimulo yakho lefihliwe kuwe. Khumbula sonke sento lesincane nabo bonke ubuhlungu benhlitiyo nayo yonke into labahlupheke ngayo ngenxa yembuso. Futhi ngalelinye lilanga bayokwemukela lo mvuzo lomkhulu lapho imichele itoniketwa khona. Sitocela wena kusihlwa ukuthi ukhuthade labo bantu. Futhi kwangathi singabopha tikhali tankulunkulu ticine kakhudlwana nje kusihlwa. Sichubekele embili empini kusasa lapho lokulungile nalokungakalungi kubambene khona. Kwangathi singethe sesaba lapho sisahamba kodwa sathi ukuthi inkanyeti yekusa ikhanya ethi kwethu. Futhi uma uNkulunkulu angakithi ngibani lotomelana nathi noma ngibani lotothinza logcotshiwe wenkosi. Kwangathi leyo kungaba induduto yalo lonke likholwa siphe kona Nkosi. Futhi njengoba sesitawuvula emuva emakhasi embhalo wakho longcwele nalongcwele lesiwubita ngeliBhayibheli. Siphe le ngxenye kusihlwa Nkosi emibhalweni letokhathalela leticelo leti lesicelako. Ngoba kufundwa kwelivi nekushunyayelwa kwelivi kwangathi umoya lwengcwele ungangena evini futhi ungene kumshumayeli. Nasetethamelini kuthi sitokhohlwa ngisho nekuthi sikuphi kuthi moya longcwele abe nathi ngaphansi kwekulawula kangange kuthi uNkulunkulu angakhuliswa inkhathimulo itholakale egameni lakhe. Siphe letibusiso leti babe njengoba sichubeka nekulindzela kuwe egameni la Jesu lelibusisiwe ligama lelingcwele siyakucela amen. Kwengcenye lencane nje yesikhathi senu futhi nginesiqiniseko ukuthi nitawubusiseka uma nifanele nisuke kulesakhiwo manje niye emakhaya enu. Kufundwa kwelivi noma emaculo lesiwevile kuthi uyobusiswa. Bengibambeke kancane nje kusihlwa emgwaqweni ngale. Bekukhona ingodi ebhlohweni futhi ngivele ngalinza bhili kuthi ede futhi abone ukuthi seba ngilungele yini. Futhi bengikhuleka ngoba labanye bebantu lebe bafakiwe engodini beba bekubukeka kwangathi kimi bekubantu labangemaKristu futhi beba emaphoyisa bekasenda sichubeke kude lobekabonakala alimele kakhulu kepha bekasichubekisa nje futhi sibambeleleke kancane nje nangabe kungenteka ukuthi labanye bazalwane bethu labathandzekako babambeke engotini uNkulunkulu abakhulule kunoma ngikuphi kulimala futhi manje kusihlwa ngifisa ukuthi nivule uma nigcina phansi kufundwa kwemibhalo encwadini yesihlabelelo sihlabelelo semashumi lasithupha nakuthathu nemavesi lamathathu ekucala siyativela ukuthi sikhethe lokhu kusihlwa kokudadishwa kwelivi Oh uNkulunkulu wena uNkulunkulu wami ngita kufuna ekuseni kakhulu umphefumulo wami omela wena Inyama yami iyakulangatelela even lelomisile nalelomile lapho kungekho manti khona Kubona emandla akho nenkathimulo yakho ngako njengoba ngikubonile endlini yakho lengcwele Ngoba umusa welithando lwakho ungcono kunekuphila tindzebe tami titakudumisa Lona ngumbhalo longakejwayele kakhulu futhi ngesikhathi ngifunda lombhalo bengetama ukucabanga ukuthi kufanele ukuthi lo mprofeti bekacabangani nakacaphu naloku Umusa weluthando lwakho ungcono kimi kunekuphila. Angikhoni ukucabanga ngento lengabangcono kunekuphila. Ungahle ubite yonke into lowathi ngayo, nayo yonke into lenhle lowathi kungayo. Gepha bekungeke kube khona lutho loluthatha indzawo yokuphila. Ngoba tonke tindwe kufanele tibe nesiphetho ngaphandle kokuphila lokuphakathi. Futhi Davide acaphela bukhona baNkulunkulu nekuthi uNkulunkulu bekambusise kanjani nekuthi wambona kanjani uNkulunkulu emvelweni lapho asahamba emadlelweni lanemthundi laluhlada futhi ehla ngasemandini ekuphumula. Nemhlabeleli lomkhulu lapho abhala tihlabelelo lapho athola khona uNkulunkulu emvelweni uma nje utokalata ungambona kuyo yonke imvelo Oh ngiyathanda ukubuka uNkulunkulu ungambona uma nje utobuka ngemehlo akhe esikhathini lesithithe lesendlulile ngangeluse tingomo enhla le ehlathini iArapaho ngephandle ngesheya kweBethauti pass eColorado futhi ngangisethulu lapho ngiphumulile nje ngisuka emihlanganweni futhi ngangivamise kwenta kugalela tingomo lokuncane enhla lapho nalomunye umfo futhi mine ngalelinye lilanga nesikhathi sekubuthisa tingomo kwasekwindla siletha tingomo bengipha tingomo luswayi ngagibela ngemuva kwekuthi sengikhumule isihlalo selihashi ngakhuphukela esithongweni sentsaba futhi bengibuka nje ngetibuko tami kubona lapho tingomo tatikhona kuthola tikhundla tato netindzawo kusuka etule ntsabeni futhi ngabona indlo lengaketayeleki ngabona make khosi lomtsala athatha labancane bakhe besuka esidlekeni futhi ngababukisisa kancanyana nje ngoba uNkulunkulu wakhuluma eBhayibhelini ukuthi wafanisa bantu bakhe netinkhosi nekuthi kanjani lo make khosi wababeka kanjani labo labancane etimpikweni takhe futhi wabehlisa waya nabo edlelweni leliluhlada futhi lapho emva kwekuyekela labancane bakhe bahambe wandizela etulu le esithongweni lesiphakeme kunato tonke lebekangasithola futhi wahlala phansi edwaleni adigucula abuke empumalanga enshonalanga enyakatho naseningizimu kubona ukuthi ngabe beyikhona yini ingodi. Niyati niva lokuningi kakhulu kukhuluma ngalo heya. Lo heya akalingani hlobo nelukhozi. Emehlo alo angcono ngemaphesenti langamashumi lasihlanu kunalo heya. Lushesha kakhulu. Lungabulala lo heya esimeni sekuthi phatha. Ngekuphakama lapho lukhuphuka. Lo heya angeke alulandzele. Lukhozi lwentiwe. Unkulunkulu wafanisa abaprofeti bakhe netingozi. Leti ndizela etulu kakhulu kuthi tingabona tintho letikhashane tita. Uthi ngisalele lapho ngesisu sami ngigabence edwaleni ngibukela lolukhozi lolukhulu. Ngaludadisha njengoba leyo nhloko lenkulukati icala kuguquka ibuke. Lawo mehlo labhobozako acaphele yonke indzawo. Ngacabanga yebo kunjalo leto tingozi letincane tatalelwa esidlekeni uthi oh uma wake waba ngakulesinye sethidleketato sinuka kabi futhi sendiwe ngetinzi kanye nemanyeva futhi sicwaliswe ngetikhumba talogwaja kanye nesikhumba semvu uma lungakhona kuyithola kodwa naselulungele kunyakathisa leso sidleke luyakulahla konke lokho ngephandle futhi lwenta kuthi kube lusizi mbamba kumazini alo futhi ngaletinye ikhathi uNkulunkulu uyakwenta lokho naye uma anyakathisa sidleke ukwenta kube lusizi kakhulu awufuni ukuhlala isikhathi lesithe unyakathisa sidleke kodwa ke ngacabanga La kwenda emva kuba sekayekele labancane bakhe endas ensimini lenetshani. Bethi ngakaze tibone tshani lobuluhlata ngaphambili nemandi enda emagagasi lamancane. Kodwa lwathola indzawo yalo yekulinza etulule kude lukhone kugatsa labo bafola abancane. Futhi belungakaphakami kakhulu. Kodwa kuthi sivunini sethimpiko talo besingahamba ngesikhashana sikhashana kuba akhulula engodini. Ngacabanga cha akumangalisi David akhona kubuka futhi abone uNkulunkulu emvelweni yakhe Jesu wafa kude asisinzise futhi ucance emabonza asenkhatimlweni futhi uhleti ngesekudla sebukhosi baNkulunkulu acaphele lifa lakhe labancane bakhe njengoba imbongi yathi liso lakhe likungcethe futhi ngiyathi ukuthi uyangicaphela akukho ngishona inye into lengenteka kuwe ngaphandle kwaloko lati kongako futhi ngacaphela ukuthi abanandzaba kangakanani labo bafola abancane ngebungodi banetinsiba tabo letincane nje letimbiko futhi bebangakhona kundiza kodwa bebashakho bolophondo futhi badonsa tshane futhi nje banemvuselelo lejwayelekile yePentecostal bangakakhathateki ngalutho ngoba bebathi kuthi make beka bagadzile futhi kufanele bangakhathateki kangakanani bantwana baNkulunkulu nangabe bathi kuthi uNkulunkulu ulicaphele lifa lakhe futhi ngabuka nenhlitiyo yami ishaka matima futhi bengithatha liduku lami lelidzala lelibovu kude ngisulethe inyembeti tenjabulo emehlweni ami njengoba ngilele ngithulile ngitibukela futhi ngekuhamba kwesikhathi ngemuva kwekuthi tibe nesikhathi lesihle mbamba nako kufika siphepho sabhodla ngemdumo masinyane emafu aphakama futhi kufanele uphuthume uyokhonsela uma kufika umoya wasenyakatho ngoba imvula ita ngekushesha kakhulu ngakuletho digotsi ngesheya kwesicongo sethintshaba liyafihleka lize lifike ngetulu kwentshaba ngekushesha futhi lukhulula kukhala lokukhulu futhi nalo luyaphansi kuletho dihlahla lundiza njengendiza lenemandla lenkulu futhi ngesikhathi lushaya phansi lukhipha umsindo lomkhulukati futhi tonke leto tingozi letincane tiyeda libeke tinyawo tato letincane ngqo etinsibeni talo teluphiko titsatse imilomo yato lemincane bese tibamba kahle ngalokuqinile bese luyaphakama ngaleto timpiko letinemandla futhi noma umoya ushaya phansi nesheya kwesicongo sentsaba ngesivinini lesicishe sibe ngemakhilomitha langemashumi layimfica nesithupha ngele-hour. Lwathi chuba lona naletho tingozi letincane lwayongena edwaleni lekuphepha. Oh, uma nje utocalata ungambona uNkulunkulu nzawotonge. Ngalelinye lilanga Jesu uyofika ngaphambi kokuthi ibhomu ye-atom ibhubhise libandla lakhe. Uyofika futhi eluleta impiko takhe nebantwana bakhe bayolathi liphimbo lakhe. Loko kukhala lokwejwayelekile lakuniketako uma ashiya emabonza asengathi mlweni nelibandla lakhe liyosuswa libe setimpikweni tensinziso yakhe. Akunanzaba kuthi timbubhiso dimbi kanjani, uyacaphela. Futhi ngesikhathi ngiva Davide lapha athi, umusa welithando lwakho ungcono kimi kunekuphila, khona-ke nangicabanga ukuthi akukho lutho lolwalungaba ngcono kunekuphila. Kufanele kube khona lenye inchazelo. Noma kufanele kube netinhlobo letimbili letehlukene tekuphila. Futhi kunetinhlobo letimbili tekuphila. Kunekuphila lokuholela ekubhujisweni. Futhi kunekuphila lokuholela kuloku ngunaphakathi. Nalo kuphila loku bantu labacabanga ukuthi loko kuphila. Sathane uguqulele impilo lengiyosibili. Futhi wakwenda wacabanga ukuthi uphila mbamba kanti awuphili. Wetama kukwenda ucabanga ukuthi kuba netimpahla letiningi letinhle, kuba nemoto lenhle, ube nemithelo ibhadelwe endzaweni yakho, uyaphila kodwa ulahlekile. Idukiswe lapho-ke iMerika namuhla. Futhi labanye bantu bacabanga ukuthi ngoba banempilo baphumile bagibele batijabulisa yonke indzawo, loko akusiko kuphila, loko kufa. Esikhathini lesithide lesendlulile kuleli khulu lidolobha laseCanada bengibambe umhlangano. Futhi ngesikhathi ngibuya enkundleni lenkulu nemhlangano lothandzekako ngalobo busuku, futhi bengikuleli hotela lelikhulu. Angathi ukuthi sinalo yini lelifana nalo estate. Futhi bengenyuka kuleli keshi. Futhi ngacaphela emabhodlela enkantini abekwe kuleli keshi. Kanti futhi ngaleyo nzambama kwakukade kunesicuku lesikhulu semamerika senyukela lapho. Inhlangano sigungu licembu belinemhlangano walo wekwephetha umnyaka. Kwakukhona cishe emamerika langemakhulu lasihlanu noma lasithupha lapho, futhi bebanesikhathi sibili. Ngesikhathi ngehla kuleli kheshi konke phansi esilweni ngasinye, uma wendlula bewuva kumpongoloda nekumemeta nokudansa, futhi bebacabanga ukuthi bebanesikhathi lesimnanzi. Kodwa lolo hlobo lokuphila luphila endzaweni lapho bantu bafuna khona kususa lolo hlobo lokuphila. Bathatha livolovolo bese bachumisa bucopho babo buphume. Ngako Davide bekangeke akhulume ngalolo hlobo lokuphila. Kuba lusizi kakhulu bantu baze bagqume emabhulohweni bathatha shevu kuphetha leyo mpilo. Ngako Davide bekangeke akhulume ngalolo hlobo lokuphila. Futhi ngesikhathi likheshi lami lima ngeva umsindo endasi ngaseholeni ngase ngiyabuka, futhi nako kuthi abesifazane lababili base-America bagcoke nje timpahla tabo tangaphansi kuphela. Oh, mhlawumbe emashumi lamabili nesiphohlongo, emashumi lamabili nesithupha nzawana thite ngalapho iminyaka budzala ngaphansi kwemashumi lamathathu mhlawumbe bomake. Oh, indlela yase-America yekucabanga kukuthi jabulisa lokuhlandekile lokuncane nje. Kungcolile sono lesimnyama. LeBhayibheli lathi loyo lophila ngekutamasa ufile asaphila. Kodwa, oh, sicabanga ukuthi lokho kuthi jabulisa lokumsulwa. lisango leliya ezogweni futhi labesifazane labasebasha mhlawumbe emadoda abo asekhaya adlala kugatsa abantwana babe bona lapho bane party yabo yekutisha nekuthunga beyine kuti jabulisa lokuncane bathakiwe ngako konke bagqoke impahla tabo tangaphansi kuphela libhodlela lenkantini esandleni sabo nebesilisa babathonsa basuke ekamelweni baya ekamelweni lokuncane nje lokuhlandekile kuthi jabulisa kwasemerika ucabanga kuthi nkulunkulu ucabangani ngaloko na futhi mhlawumbe emadoda lamaningi lapho adonsa labesifazane nemkakhe longenacala ekhaya ahleti netinswane kuthi jabulisa lokuncane nje nabasi nebafana ngase ngidedela endzaweni lencane ekhoneni lelincane futhi bebehla bayenza besifazane labahle futhi bema base bendlulisela libhodlela kulomunye badonsa isikhethi sabo lesincane sendvo lebebayigcokile isikhethi sabo sangaphansi baphonsa imilende yabo etulo emoyeni base bathi huphi loku kuphila angibange ngisakhona nje kukumela ngaphuma ngathi uneliphutha thathe loko kufa waguquka wase uyangibuka ngawelela kubo benginalo leli libhayibheli esandleni sami ngathi ngingumshumayeli welivangeli nami futhi ngingumamerika futhi nikubita loko ngikuphila na nidukisiwe nadevela unikhohlisile leyo indlela leya esihogweni nekwehlukana phakathi ebukhoneni bankulunkulu lophilako babukana nekutipenda kutipenda kwabo noma ngabe nekubita njani letinto labatifaka ebusweni babo yonke indzawo lapho bebabanga khona futhi baqhubeka tinwele tabo tilengela phansi babukana futhi nako behla ngepassage Oh nkulunkulu bani nesehawu kulesive lesihlubukile lesitendisako lesitibita ngesive sebuKristu futhi sihlala embedweni nasesonweni lesinjalo Uma nkulunkulu angasehluleli lesive lesi ngesono saso sito nkulunkulu toba nebulungiswa utofanele avuse iSodoma neGomora futhi acolise kubo bophelelekile ekwahlulelweni Akumangalisi tiputniki tintshweza etiphakaphakene netive tiyesaba sisesikhathini sekugcina uNkulunkulu unesihawu uKristu wathi uma lomsebenzi bewungafinyetwanga kulabakhethiwe bekungeke kube khona ngisho nenyama lesinziswako Oh kuyinto leli usizi kanjani pho Devela uphendukethela leto dingo ukwenda ucabanga ukuthi uyaphila kanti ufile manje yini lenda umfoke ukuthi ome kunesizathu lesithide saloko yini lenda bantu bafune kunatha yini lenda bafati bafune kungabi neliciniso nemadoda angabi neliciniso yini lebenda babe nesifiso sekujoyina emasonto lenda tindo letifana nekudlala emakhadi kubhema ligwayi nalo lonke lolo hlobo lwetindlo letinjalo kungoba uNkulunkulu wenda umuntu ukuthi ome naNkulunkulu wakwenda ukuthi ome kungako woma kodwa wakwenda ukuthi womele yena loko goma kwendiwa kuwe ukuthi womele yena kodwa devela ukuphendukethele futhi utama kunentanene litseke ngekutama kuqetha leyo lebusisiwe into lengcwele ngesono awunalungelo lekutama kuqetha loko lokubusisiwe goma lokungcwele ngekunatha nekuhlabhuta esonweni niyakukhumbula loko uNkulunkulu wakwenda ukuthi womele yena ngekulunga natevele uyakuguqula. Oh, dinentindo latama kukucima ngato. Kungaleso zathu nine bantu ningasayi esontweni ngalesi sathu ebusuku nhlobo. Ungamane uhlale ekhaya futhi ubuke mabona kutse lo tsite lo mdzala lo ngcolile wa we love Susie. Oh, bese ke uthi uyamthanda uNkulunkulu. Akumangalithi singeke saba nemvuselelo eAmerica. Futhi nesemishini yenu yeli rekhodi lalawo maculo lamadzala langcolile aElvis Presley kanye nayo yonke leyo ntumbi yemfucuta yaseTennessee ngale iAll Shook Up utawuba kanjalo ngalinye ilanga utawunyakatiswa. Tata Godfrey nawo wonke lowo mphetho nine besifazane nilalela loku ekuseni futhi utibide ngemakristu nawo wonke lawo mahlaya lamadzala langcolile. Utama kute nilisa wena lucobo. Ganzi benifanele nibe nelibhayibheli lenu livulekile. Mzawanathite emhlanganweni wemkhuleko nikhuleka kuNkulunkulu somandla. Aninalungelo lekutama kucetsa loko koma lokungcwele ngetinto delive. Futhi ngiyamangala lapho ngibuka esitaladini. Eminyakeni lembala leyendlulile ngesikhathi ngiqala kufika emabandleni ePentecostal ngesikhathi ngisuka eBaptist. Besifazane bebavamise ukugqoka njengoba besifazane bafanele bagqoke. Kodwa basagqoka inhlobo, yini indzaba? Oh, ngiyathi lokhu kungahle kunende nigule kancanyana nje. Ngesikhathi ngisengumfanyana ngakhulela lapha eKentucky. Besibuye kakhulu, dinhlumaya nesinkwa sembila. Ngiloko kuphela lebesinako kathathu ngelilanga. Futhi make bekavamise kwehlela esitolo lesidzala, esitolo sasemaphandleni, digogo teBacon. Futhi abe kathi thosa kude kwentiwe emafutha esinkwa sembila. Futhi ngiyakhumbula njalo ngemgcibelo ebusuku, sonke sicuku sabo Branham labancane sasikhuphukela kuleli dzala libhavu lemsedari bese siba naloko kugeza kwangemgcibelo ebusuku. Ushintshe timpahla tangaphansi letinze bese ngamunye uthatha umthamo lomkhulu wemafutha ecaster. Angikhoni nje kumela leyo ndo namanje. Nami ngekuba ngilo mdzala kunabo bonke bengidzingeke ngiyithathe kuqala. Futhi uma ngifika kumake wami bengibamba impumulo yami bese ngithi make kungigulisa kakhulu ngisho ngiyihosha. Wase uthi Billy, uma kungakugulisi akukusithi ngalutho. Nguleyo ndlela kushunyayelwa kwelivangeli, uma kunganyakatisi lingekhathi lakho akukusithi ngalutho. Besifazane labangamaKristu bePentecostali le ngaphandle esitaladini bagcoke emabhuluko lamavuthela. Uyathi tsatsa ukuthi iBhayibheli lasho ukuthi wesifazane lo yogcoka noma ngisiphi sembatho lesiphathelene newesilisa kusi nengiso na. Futhi timpahla letincane letinzala tikhindi. Futhi uphumele ngaphandle egcekeni ngesikhathi nje emadoda abuya emsebentini. Uyabona yini ukuthi lokho kuphathwa nguSathane? Lalela thathe, ugcoka leti mahla leti leti nzadlana leti ngcolile labathi thengisa kuleti tolo leti leti bukeka tikhanukisa. Ungahle ube msulwa njengemduze kumyeni wakho. Kodwa uma ugcoka kanjalo futhi ungene esitaladini nesoni sikubuka, unelicala lekuphinga naleso soni. Futhi enkantolo kwahlulelwa uyophendula ngako. Jesu Kristu indodzana lebusisiwe yaNkulunkulu lophilako wathi, loyo lobuka wesifazane amhawukele sewuphingile naye enhlitweni yakhe. Nangabe leso soni siphendula ngekuphinga, nguwe lesiphinge naye. Ngani wena uthi lelo liphutha lakhe? Liphutha lakho kuthi udivete kanjalo. Oh, wena uthi kodwa mina ke uBranham abaluthengisi lolunye oluhlobo lwetimpahla ngaphandle kwaleti. Yebo ke basayithengisa imishini yokuthunga nempahla. Ngiyathi leyo ifashion lenzala kodwa kungiloko live lelikudzingako namuhla. Nkulunkulu uyasitonza sono kodwa uyasithandza sono. Bantu nje abakhoni ukukutsatsa ngiloko kuphela. Uthi kuthiwani ngemadoda? Kulungile naku lapho khona. Indoda letovumela umkayo agcoke kanjalo futhi abheme bosikilidi kukhombisa ukuthi uyindoda nganani kungiloko impela. Ufanele ube inhloko yelikhaya kodwa awunjalo, liqiniso lelo. Nateveli wenda loko atama kucetha loko goma lokungcwele. Uma umuntu athanda uNkulunkulu angeke lithandze lidimoni imamona ngesikhathi lesifanako. Uma nithanda live noma tindo de live kungoba lulu uthando lwababe alukho ngisho nakini. Manje niyabona ukuthi kungani singakhona kuba nemvuselelo na? Ningahle ningangithandi emva kwaloko kodwa enkantolo yokwahlulelwa niyokwathi ukuthi nginitshelela iqiniso. Kwendekani na? Kwakuvamise kuba nemshumayeli lomdzala waseMethodist, ligama lakhe ngumnakethu Kelly. Bekavamise kuhlabela liculo. Siwise imivalo, siwise imivalo. Sincemphethise ngesono. Siwise imivalo, timvuta aphuma. Kodwa tingene kanjani timbuti? Niwise imivalo kunjalo impela ninqephetisa ngesono. Oh uNkulunkulu banesehawu. Niyathi kuthi iBhayibheli lathini na? Kristu usabelo sakho lesenelisako kulolonke likholwa. Bekungeke kube into lemfihlakalo kimi uma ngiphumele eVene futhi ngabona ingulube endundumene emcuba idla. Leyo imvelo yayo. Kodwa impela bengiyomangala uma ngibone liwundlu lidla nayo. Kunjalo. Umoya lokuwe uyafakaza ukuthi uyini. Niyobathi ngetithelo tabo. Pentecost sitsinga kuhlandwa epulpiti ku yonke indlela kuya ekameleni elingaphansi. Loko kwenu maBaptist futhi, iMethodist, iPresbyterian, sonke sicukusene. Sitsinga kuhlandwa kwendlu umlilo waNkulunkulu longcwele. Unemlilo ekamelweni lelingaphansi ube kanti bewufanele ube sealtari nakuyo yonke inhlitiyo, hayi ekamelweni lelingaphansi. Sintshintshe likamelo lelisetulu salenda likamelo lekudla kwakusihlwa kuthola imali enele kubhadala umshumayeli. Ngingamane ngilale ngesisu sami futhi nginathe mandela igala futhi ngidle imicathane yesoda futhi ngishumayele liqiniso. Kunekuthi ngibe nenkukhu lethosiwe kathathu ngelilanga futhi ngincemphetise ngesono. Amen. Batama kucetha loko koma uNkulunkulu lakufake kuwe, hayi kuvala ihlazo njenga-Arthur Godfrey noma labanye balabo balingisi bemlomo longcolile. Loba kusibo bu-America sibili loko buhogo. Kunjalo kuphume etifubeni tesihogo. Akumangalisi sive sakithi sesihambile into lenjengaleyo futhi kushushumbe kwangena ngqo ebandleni. Develi bekati kuthi gcina abantwana bakho bangayi embukisweni uyifake endlini nawe. Kunjalo niyathi ukuthi loko kunjalo. Bayekeleni nje balalele noma nguyiphi into lenzala lengcolile. Onke lawo mahlaya lamadzala netinto labawashoko. Khulisa umntwana ngendlela lafanele ahambe ngayo. Akumangalisi sinebuhlongandlebe bensha. Cha, sinebuhlongandlebe bebatali. Sinebuhlongandlebe basekhaya. Junior ungephandle nzawana tside nemoto yakhe yemjako. Ngelisondo tsatse usendasi emculweni wekuthi inyukuni. Namake ungephandle ephathini yemakhadi. Nababe ungale eluhlobeni loluthithe lomdlalo wemakhadi. Nema bentshi asenkonzweni akahlali muntu ngoba ingati yaNkulunkulu inciphile ebandleni laNkulunkulu lophilako. Uthanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho, ungeke utendele todindo, liqiniso. Lenye indvo latama kukucima ngayo, utama kukucima ngekukuvumela ujoyine libandla. Oh, ucabanga ukuthi ngwelibandla angidzingi kulalela indvo lenjalo. Ungahle ungatsingeki ukuthi uhlale futhi ukulalele. Be ungaphuma, kodwa ngalenye ilanga utokwehlulelwa ngako na kanjani. Utofanele ukumele lokho, wonke lo mphetho ujoyine libandla. Yebo ke inhlangano yami beyinhlangano yesikhathi lesithe. Kungahle kube bekungiloko leswa kusizo sibonakaliso sekuthi uphephile nakancane. Oh, kutsabukisa kanjani kubona lokho lokubusisiwe koma lokungcwele uNkulunkulu lakufaka kubantu komela yena nadevele akuphendukethele kukwenda. Oh, ngwelibandla awunamsebenzi wekungitshela leto dinto umnumzane Branham. Le Bible likhuluma ngaleto dindo futhi ngumshumayeli futhi ngibophelelekile kuNkulunkulu ukuthi ngitichaze khona ke ingadi seyisukile etandleni tami. Wendekani kubo bonke besifazane bePentecostal netinwele tabo letinze na? Loko kushisile akunjalo na? Kodwa kuliqiniso le Bible lathi letinwele leti tanikwa besifazane ngenxa yenkathimulo yakhe. Akumangalisi ukuthi awunayo inkathimulo leningi, uyathi juba, uyathi ukuthi kuliqiniso lokho. Kwendekani na? Nifanele nibuke kakhulu kumabona kuthi, ufanele ulingise lesinye sihlabani sabhayisikopo, sashada kane noma kasihlanu, sihlala nemadoda lamathathu noma lamane. Awunamahloni yini kuqetha lokho koma kwetigebengu letinjalo, netingwadla letinjalo. Futhi ushiye moya lengcwele waNkulunkulu utsabukisiwe uphumile kuwe impela. Mhlawumbe kungcono ngiyekele kancane. Cha, angeke lalelani, kufanele kushiwo futhi kuliqiniso. Oh, kube beungathatha kuphela uNkulunkulu ngesabelo sakho lesenelisako, kube nje ungashintsha wonke lo mphetho ube wekukhonda uNkulunkulu. Nganjani moya lengcwele? Ushanyele emphefumulweni wami, ushanyele emphefumulweni wami. Nelibandla lingene eminyakeni waseLaodicea, kushaya ithamborini nje, noma lishaya ipiano phansi nasethulu, sigcume futhi simemete futhi sende njengelive ngaso sonke sikhathi. Uma luthando laNkulunkulu lusiphoqelela ukuthi sende lokhu ukuthi kulungile. Yebo, akumangalisi singafinyelele ndzawo, akumangalisi tiphoti ngeke tingene ebandleni. uNkulunkulu utofanele abe nesisekelo sekufaka lelo bandla kuso. Utofanele abe nelibandla kufaka leto tiphiwo ekhathi. Angeke aze ayifake encumbini yetinto letinjengaleto. Kuliqiniso. Bonke kwehlukile. NgiyiPresbyterian, ngiyiAssembly, ngiyiChurch of God. Yini leyo? Libhodo lingeke libite ligedlela ngokuthi limnyama. Uma ungacabanga uwaKristu uneluthando lwemtimba wonke waKristu, noma ngabe uyiMethodist, iPresbyterian, iAssemblies, noma iChurch of God, noma angaba yini. Oh, Davide, ngesikhathi amemeta, ngilangatelela kubona umoya wakho, ngilangatelela kubona inkathimulo yakho, njengoba ngiwubonile endzaweni lengcwele. Umphefumulo wami ukhalela wena evendelo misile nalelo mile lapho kungekho manti khona. Kuthi lo mprofeti walubona kanjani lolu suku lolu? Davide ngale etihlabelelweni 42:1 wathi njengendluzela ilangatelela umfudlana wemani, kanjalo umphefumulo wami womela wena oNkulunkulu. Yena ayindvodza yemahlathi, Davide bekayejwayele imvelo nendluzele indluzele, futhi ngiyibonile etikhathi letiningi ngekuba ngumtingeli icobo lwami. Banenja yasendle e-Afrika futhi e-Amerika imphisi, nale mphisi ingumnyonyobi. Futhi uma ifika endzaweni lapho ibona khona indluzele, indluzele iyanyenya ngebucili lengakhona ngabo, itigcine ifihlekile. Futhi leyo indlela sono lesenda ngayo. singenacala futhi uma ithola lithuba lelihle enyamatanene yayo iyagijima futhi yende kugcuma futhi inematinyo lamabili labitwa ngamatinyo engadi futhi yona indzawo yayo lethandza kuyibamba endluzeleni lencane kusemva kwendlebe nje icwilisa ematinyo ayo ngalokujulile umthambo engadi uqhamuka eceleni ugijime uye enhlitweni yayo nenja yasendle ibamba lendluzele bese icwilisa ematinyo ayo kuyo bese ke iletha sisindo sayo embi kwendluzele uma ikwenda lawo matinyo ajuba xoxoxo wendluzele phansi la iya khona lo mfo lomncane akasekho ingadi iyantshaza ngaphambi kokuthi ichethe kukhahlela sekunemadazini etinja ayayitsabula kuyofika ethanjeni nguleyo ndlela develi lenda ngayo niyaphuma labanye benu nine bantwana labangenacala nitama kwenta lamatse matsef akhule njenga Elvis Presley kanye nencumbi lenkulu yethinwele letiphuphuma ngemuva kwenzamo yakho bese nigcoka lijazi lelitsala uNkulunkulu ayibusise leyo ndlotsa kuleso sikolwa kungesiko katseni leyathi nitovala lesikolwa lesi noma nitoya ekhaya futhi nibuye nigcoke njengebanumzane labahloniphekile amen uma bagcoka kanjalo bathiphatha kanjalo leyo inkukhuma yesitaladi futhi ayikafanele ngisho nekuba sakhamuti lesihle ingasaphathwa-ke yekuba ngumkristu futhi lamanye eno mantombatane lamancane niphuma esitaladini futhi lenye yaleto tinja tasendle tinishayele inkwela futhi utithole sewungene kule nkulu inkinga timphahla letingcolile namake wakho usekhaya mhlawumbe akukhulekela futhi utoniketa loko labakubida ngenkwela yemphisi futhi ujika naleto tinzebe letincane tonke tipendiwe futhi tihi uyacalata anikhonzi ukuthi leyo yimphisi yesihogo emva kwakho kuguquka kanye nje futhi utobuyisa ephathini yemculo yokutinyukunye futhi sewuphelile empeleni kukhuluma ngalo pende ebusweni nine besifazane bepentecostal benivamise kungakwendi lokho kwendekani na ngiyanibuta nje kwendekeni na benigijima kahle yini le nivimbele na ngabe ipulpiti yenu seyaba buthakathaka na bona-ke mkhipheni nithole umfundisi lotawushumayela liciniso uma lihlelo lakho likwendele phansi hamba kulelinye lihlelo impela lalela tsatse bengingakakuconzi kukulimata ngisanza kubuya e-afrika nasemaveni maheden lona lolo luphawu lwemaheden emahottentot ase-afrika ngilapho la kupenda kuvela khona emaheden sibonakaliso sebuhedeni futhi kuyalahlwa nkulunkulu buso lobuhle abusiko loko nkulunkulu lakufunako ngumphefumulo lomuhle lawufunako futhi lalelani kwakukhona wesifazane munye ebhayibhelini lowapenda buso bakhe neligama lakhe kwakungujezebheli nankulunkulu wamnikela etinjeni ngako ungabona ukuthi wesifazane lopende buso uyini ebusweni bankulunkulu inyama yentsha manje kunjalo angikusho loko ukuthi kube lihlaya lelo liciniso ungakubona nje unkulunkulu uthole umsundu wenja lweyalapho futhi timphisi tasesihogweni utenda umsundu wenja lucobo ngato kuthi tikushayele inkwela ticobo ngemathambo akho ude ungabi ngetulu kwengwadla yesitaladi naloku nje ungaphila nje uhlandeke impela kumyeni wakho ngako konke uyophendvula ngekuphinga ngelusuku lekwahlulelo nani madoda ankulunkulu nivumele abafati benu bende into lenjengaleyo lihlazo kini angicabangi ukuthi kunebudoda lobungako kini budoda abulinganiswa ngemahlombe lamakhulu labantu leso silwane budoda bulinganiswa ngesimilo ngibone emadoda lebeka sinza emaphawundi langemakhulu lamabili nemamasela njengalomunye wale minyuzi ngephandle lapha futhi kube kude kudoda ngaye ngaphandle kwekulahla umntwana etandleni tamake bese uyamgagadlela leso silwane budvotsa similo. Nkulunkulu siside loko goma ekhathi lapho kwaNkulunkulu futhi akusiko kwelive. Nkulunkulu banesihawu. Kona ke uma lendluzele lencane ishesha nemphisi iyayibamba uma ingakhona ukuthola indlebe ithonsela nzawana tsite uta umenda kuthi atimonyonge futhi atigcokise nalokunye kubamba kwemphisi kubamba indluzele lencane emhlubulweni uma igeja umphimbo umtsambo lomkhulu kubulala lokusheshako sikilidi noma kunatha inkandini noma umculo wekutinyukunye uyoyibamba ngemhlubulo bese ke iyatiphonsa futhi leyo yingxenye yekusima yendluzela tingculu tangemuva tiyesinza kuneti phanga tangembili ngako iphonsa phansi lendluzele ayisakhoni kusima manje uma indluzele lencane ishesha ibuya itimela kwentekani na ingatijika yona lucobo ngendlela yokuthi le mphisi itawuhlephula licatha lonke emhlubulweni wayo. Nguloko Davide lebekakhuluma ngako nayo ibalekela khashane bese iyopha kakhulu ilimele beyisemvuselelweni futhi ubuya ulimele futhi noma ngimuphi umtingeli uyathi ukuthi uma ulimata indluzele futhi uma ingafinyelela emantini ungeke uyithole itawugijima iconze emantini ngco ngitibukile etikhathi letinyendi itonatha bese iyagijima iya etulu futhi itame kusuka etinjeni ibuye futhi angeke iwushiye lowo mfudlana kuphela nje uma ingathola emandi itophila kodwa uma ingawatholi emandi itokufa emizuzwini lembalwa. Kungaleso sizathu Davide athi njengendluzela elangathelela umfula wemandi umphefumulo wami womela wena oNkulunkulu. Sithombe ifanele ithole emandi noma ife bukusisane tindlebe tayo letincane tiphakeme inhlitiyo yayo ishange kushesha kuphila kwayo kuyayishiya emakhala ayo nako konke kuhlakanipha lenako. Oh mandi ukuphi aphi emandi kuva tinja tikhala kufanele ifinyelele emandini noma ife. Alibusiswe ligama lenkosi Nkulunkulu. Uma libandla lifika kuleyo ndzawo kuthi lifanele ithole Kristu noma life nitobona imvuselelo ibhobokela even kodwa hayi kude kube nguleso sikhathi. Oh loko Nkulunkulu lafuna kukwenda ngelibandla lakhe usithumelela tiphiwo usithumelela timanga usithumelela imvuselelo futhi sivele silale ngqo even kumani nihlakadeke lapha esikhathini lesithide lesendlulile bengisendiya futhi ngayitolo uma ngifika lapho ngathola sicephu ephepheni ngesikhathi ngifika ngayitolo lapho kwaba khona kutamatama kwemhlaba lokukhulu futhi ngaphambi kwekuthi lokho kutamatama kwemhlaba kwendeke niyathi ukuthi kwendekani na konke manje India ide bofenisi njengoba ninabo eTennessee bana labakhulu bofenisi bemadwala natotonge tinkomo netimvu tasuka kulabo bofenisi labakhulu futhi taphumela ekhathi nensimu khona impela ekushiseni kwelusuku futhi tema lapho tonke tinyonde tincane letati netidleke tato emihomeni lemincane kulabo bofenisi nasethi kwaleto letinkulukati tibonza letiphakeme yashiya tidleke tato tasethiphumela ehlathini futhi tahlala ehlahleni kwendiwa yini na futhi tahlala lapho kwaze kwaphela kutamatama kwemhlaba kube bekungasinjalo ngabe tabhubha eceleni kwaleto tibonza nakuleyo mibhoshongo lemikhulu futhi mnakethu thathe ake ngisho manje uma Nkulunkulu bekanganiketa umuzwa wemvelo enyonini kuthi isuke engotini letako impela angamnika umuntu ingoti seyisedude suka kuleti letinkulukati leti banzako leti bophekile nje tindo leti sitashi telive kumani futhi nibalekele emkhathini wensinziso yaNkulunkulu Jesu Kristu indodzana yaNkulunkulu ophilako futhi lapho kunxusa sihawu ngoba imbubhiso seyisedude uma nibona timvuselelo netindo tendeka njengoba tendeka manje kumbulani nje imbubhiso yeda Jesu wathi icobo lwakhe Ngalolo suku lapho indoda nemuntu itembula yona lucobo ivela ezulwini. Uyatembula yena lucobo manje ngesihawu ebandleni lakhe. Lokwembula lokulandzelako kutoba sekwahlulelweni kulabo labamalile. Umphefumulo wami womela wena oNkulunkulu. Ngilangathelela kubona emandla akho njengoba ngiwabonile endzaweni yakho lengcwele. Yona mbamba inceku yaNkulunkulu eliciniso ilambile futhi yomela uNkulunkulu. Umnyakato wekucala wamoya umphefumulo wabo ugcuma kutsi ubambe. Kodwa labo labanganaki kakhulu babona uNkulunkulu enda imangaliso futhi enda tinto njengoba enda ngesikhathi alapha emhlabeni. Livangeli lishunyayelo bahlala futhi bahlafuna ishugama yabo baphende buso babo bathi ya ngiyacabanga kunjalo. Ningakubalekela kanjani kulahlwa kwelulaka lwaNkulunkulu? Oh, wakhuluma ngetilimi wathi wenda njalo na Sathane. Angikamelani nekukhuluma ngetilimi. Ngiyathi kutsi kunekukhuluma sibili ngetilimi. Futhi kukhona lokungemanga. Ningamvumeli ideveli andukise. Wena uthi yebo ke ngamemeta futhi ngadansa emoyeni. Ngibabonile bathakathi benda lokufanako eAfrika. Futhi banathe ingadi esikobheni senhloko yemuntu. Ningacabanga ukuthi lokho kungoba ninawo. Uma impilo yakho ihambisana naKristu, kulapho la sewukuthole khona. Niyobathi ngetitselo tabo. Netitselo tamoya luthando, kujabula, kuthula, kukhuthathela, kulunga, bumnene, bubele. Hayi emagcubu nekuphikisana nekulwa, nekukhathateka netimpikiswano. Niyabona lapho niphume nenda njengelive. Niphila njengelive nekubuya kwenkosi sekusedute na uNkulunkulu banesihawu bantwana kwenelisa loko koma kusihlwa ngaKristu. Libanza kangakanani libandla pho liphole kanjani pho kodwa loko kuqathaniseka nemibhalo kufanele kube ngaleyo ndlela. Lapha eminyakeni letsite lendlulile endasi lapha eningizimu ngesikhathi kugcila bebusemthethweni bebavamise kuhamba-hamba futhi babe nalabathenga baphinze bathengise lebe bathenga tigcila njengoba nje nenda etimotweni namuhla. Emagaraji etimoto bewungahamba uyothenga imoto futhi uyithathe uyise ngale uthi uyithengisele lelinye ligaraji letimoto letimasekene. Bebenda tigcila ngaleyo ndlela eminyakeni leyendlula futhi bekuba nalabathenga baphinze bathengise labetako lebe batsenga leto tigcila. Futhi ngalelinye lilanga lomunye lothenga thengisele labanye wefike ngaphaneni yemahlathi letside. Nale tigcila leti lati ithengiswa ngalapha tivela eAfrika. Futhi betikhala betingafuni kusebenda betikhashane nelikhaya lato. Betingeke tisaphinze tibuyele emuva. Betingeke tiphinze timbone umntana wato. Dati ngasayophinze timbone babe namake enhloko. Dati lena ngesheya kwelwandle lapha kulomdzala umkhumbi wemaplango. Betingeke tiye emaveni enzabuko futhi. Ngako banikati bebatodzingeka batithethise noma bathi bhacabule futhi batende tisebende. Futhi ngalelinye lilanga lomthengo wefika wathi ngithanza kubuka tigcila takho ngale. Wathi dibuke nje futhi wacaphela labehlukene labakhulu labacinile nalabanye labancane nakanjalo njalo kuthi bebangakwenda kanjani. Lomunye ngephandle lapho abende basebende futhi bebanensizwa yinye letsite lapho. Wawungathinge ukuthi uyende isebende emahlombe asetulu silevu sibheke etulu. Yebo mnumzane noma yinto ofuna yendiwa beyingakwenda. Bewungathingeki ukuthi umbhacabule beka kukongco futhi akwende. Umthengwe tigcila wathi ngifuna ukuthenga lesa sigcila futhi lomnikati wathi kodwa asithengisi. Wathi angikaze ngibone sigcila lesinjena letinengi lengitithengile angikaze ngibone ngisho nasinye senda njalo ngaphambili. Wathi kuyendeka yini kutsingeke umkhude. Wathi cha mnumzane uhlala sedulu usigcila lesikahle kunato tonke lengake ngaba nato. Wathi ngiyakutshela ukuthi wendene umende waba ngubasi ethi kwato tonke letinye. Wathi cha mnumzane usigcila njengato tonke nje letinye. Wathi yebo ke khona ke mhlawumbe usondla kancunywana kunalo wondla ngako tonke letinye. Wathi cha udla lengaphandle emgezelweni kanye nato tonke letinye tigcila njengoba nje tonke tenda. Wathi yebo ke yini le menta ehluke kakhulu kangaka kunalalabanye. Wathi bengihlala ngitibuta ngaloko gcobo lwami. Kwathe kwathi ngalenye ilanga ngathola ukuthi ngale evendenzabuko lapho bavela khona. Uyindodzana yenkosi, uyise uyinkosi yesive. Futhi naloku nje angumfokade futhi akhashane nelikhaya. Solo uyati ukuthi uyindodzana yenkosi, utiphathisa kwendodzana yenkosi. Nkulunkulu somandla, bani nesihawu. Naloku nje sibafokade kuleli vele limnyama lesono nelusizi. Sifanele sitiphathise kwemadodzana nemadodzakati aNkulunkulu. Futhi hayi njengetingulube telive. Babe wethu uyinkosi yinde sikhathalelako ngembuso waSathane. Asitiphathise kwamadodzana nemadodzakati aNkulunkulu. Sithatha livi lakhe futhi sibite noma yini lephambene ngekungathi beyingekho. Asiphile futhi sende futhi sigcoke futhi sikhulume futhi sihlabele futhi simemete futhi sithandze inkosi futhi sende njengenkosi ngekukholwa livi lakhe. Singemadodzana nemadodzakati enkosi eliqiniso nalephilako yasezulwini. Nkulunkulu somandla. Umphefumulo wami womela wena evenle lomisile nalelo mile lapho kungekho manti khona. Kucabangeni sisakhothamisa inhloko tethu umzuzwana nje. Lalela wesifazane longumKristu Ndvodza, njengoba sewufike kuKristu, uyatiphatha yini ngendlela umKristu lokufanele atiphathe ngayo? Noma uthi phambukisele ehlelweni lelithite lelincane uthi mina nelicembu lami lelincane sikukholwa ngalendlela, asinothi hlanganisa ngalutho naloko noma loku, akaphathelani ngalutho naloku noma lokwa. Oh, kwangathi uNkulunkulu angakhuluma emphefumulweni wakho kusihlwa. Singenda njani na? Li awaliyeta lapho niyawukucela loku futhi angeke nikuthole. Mngani lo soni lokhweshile uNkulunkulu wesifazane lomncane, indoda lencane, uyaconza yini ukuthi utama kuqetha loko goma uNkulunkulu la kunika kona ukuthi womele yena? Futhi uyakucima ngetinjabulo taSathane. Mose washiya iGibhithe kuba ngufaro waseGibhithe. Athi kwethukwa ngenxa yaKristu kwingcebo lenkulu kunemicebo yaseGibhithe. Ngoba wacinisela njengoba abona yena longabonakali. Umula leto timphahla tsatse. Gcoka tinto leti bukeka tihloniphekile. Yekela tinto leti akho tikhule futhi ugeze buso bakho. Nine besilisa nifanele nibe besilisa. Uhamba hamba nelipaka labosikilidi ekhikhini lakho futhi ulidikoni ebhodini. Tigazo uthatha lesincane sinatho sekutijabulisa. Uhlala ekhaya futhi ubukele mabonakude. Uwasha imoto yakho ngelisonto esikhundleni sekuhlala kusonto sikolwa. Awunamahloni. Babe losezulwini lothandzekako uNkulunkulu, angifuni kuba luhlada kodwa yini lengingayenda uma umphefumulo wami umemetha kakhulu uNkosi? Ngicabanga ngalo mehluko emkhathini wamanje futhi nje eminyakeni lembala lendlulile ngesikhathi ngilapha eChattanooga. Kuhlubuka lokunjepho umehluko lonjepho nemoya wami uyatsabuka. Nkosi, nako ngisho nebusuku lobubili nje lobengedekile bemhlangano nehola lencane lebe igcwele nemakhulu lalishumi nesihlanu ajikiswa. Futhi manje kukhona lokwentekile. Uma umoya waNkulunkulu ufika futhi wembule futhi ukhombise bukhona bakhe, bantu bahlala bathule nje futhi bangabonakali bajabulile ngamoya wakho. Bonke nje ngekhathi kwabo bugovu bathi cabangela bona bafundisi babambene ngetihluthu. Oh Nkosi, simo lesinjepho banesihawu uNkulunkulu. Singenda njani Nkosi? Besilisa nebesifazane labangeke bakhulumisane ngenxa yekungaboni ngasolinye kwemahlelo banesihawu uNkulunkulu. Siyakhuleka Nkosi kuthi lolubito manje kwangathi imiphefumulo yabo lengakhumbula lusuku lwakuqala longafunza iBhayibheli futhi athi kuthi uNkulunkulu usenzaweni yakhe lengcwele. Kwangathi umphefumulo wabo ungakomela kakhulu kuba kanjalo Nkosi nekubona emandla akho lamakhulu avetwa ebaleni futhi. Siphe kona Nkosi. Besilisa nebesifazane lapha sebabanza kakhulu futhi abananzaba. Bathe impela sebabonakala bacabanga ukuthi benda kahle. Niyakathi isimiphefumulo yabo kusihlwa Nkosi. Futhi kwangathi bangahosha umoya lopholile emfudlaneni wokuthula nekuphilisa. Sikhathi lesithe futhi benelise koma kwabo. Futhi banikele timpilo tabo kuwe futhi Nkosi. Banyakatise njengoba lukhozi lwenda sidleke salo. Kwende kube lusizi kakhulu kubo ukuthi batovuma. Akunandzaba ukuthi ngibani lohleti lapha. Kodwa bavume ukuthi baphakamisele tandla tabo kuwe. Futhi bathi ngigeze. Oh Nkosi, futhi ungivivinye. Uma kuba khona liphutha kimi, lisuse futhi ungihlande, oh Nkulunkulu. Kusekhona sikhathi sekuhlandwa. Lapho umthombo usavuliwe siphe kona Nkosi futhi sisahleti emkhulekweni nayo yonke inhloko ikhotseme ngiyathibuta nje bangaki kini nanonke bangani labadoni ningathi phakamisela nje tandla tenu kuKristu futhi nithi bani nemusa kimi uNkulunkulu ngiphakamisa sandla sami phakamisa sandla sakho utokwenda lokho na Inkosi busise, uNkulunkulu akubusise. Etulu kuvrande labasesteze, ngasekudla sami, phakamisa sandla, etulu lapho, mkanlo soni. Uthi manje ngidoyekela sono, ngemukela Kristu, sengicedzile ngesono. Ivrande lesesteze ngemuva, ivrande lesesteze ngasenqele, phakamisa sandla sakho, uNkulunkulu akubusise. Ukhona yini lo sethindzaweni lethi semkhatsini lapha, phakamisa sandla sakho, uthi bani nemusa kimi uNkulunkulu. Nkulunkulu akubusise mnumzane, Nkulunkulu akubusise. Manje sengiyalibona liphutha lami, ngitamile kuya emagumbini esinuka nakethu Branham. Ngitame yonke into, ngijoyine libandla, ngende yonke into, futhi akukho lutho lolwenelisako. Ngifuna kufika kuleyo ndzawo lapho ngingaba naKristu khona njengesabelo sami lesenelisako. Futhi utofakaza lokufanako emuva kimi, ngikungigcwalisa ngamoya wakhe. Manje ngiyamemukela ngifuna yena akwente kusihlwa lesinye sandla noma lethe imbili ngaphambi kokuthi sichubekele embili uNkulunkulu akubusise mnumzane lomunye futhi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise thathe lomunye banemusa kimi oNkulunkulu be ungasho njalo noma kuphi kulesakhiwo ngaphambi kokuthi sivale uNkulunkulu akubusise thathe lomunye ngaphambi nje kwekuvala manje Ngitonicelela bahlubuki lo wathi ukuthi nende liphutha awunamahloni khona lapho mngani na uta kufa ngabe ikona indlo lekuwe lebuthakathaka nje liphimbo lelincane likhuluma njana thite lithi wota kimi mntwana ungeke ufe kulesimo lesi uma ukwenda uyathi ukuthi ulahliwe ungasiphakamisa sandla sakho na uthi nje uNkulunkulu manje ngiphakamisela sandla sami kuwe ngithi bani nemusa kimi ngifuna kubuya ekhaya uNkulunkulu kusukela kusihlwa kuqhubeke ngifuna kweneliseka futhi ngibe nalowo muzwa lomuhle lengangivamise kuba nawo lokho kukhonta sibili nenhlanganyelo lapho ngithanda khona nje kufunda iBhayibheli futhi ngiye enkonzweni futhi ngihlabele emaculo lamatsala ngifuna kuba naloko futhi ungasiphakamisa nje sandla sakho uNkulunkulu akubusise mnumzane kubita indoda sibili kwenta lokho mnakethu kodwa nginekwethembela kumuntu lowendela iphutha futhi lofise kuvuma ukuthi uneliphutha manje kini nine sicuku semaKristu nine besifazane nebesilisa lodame kwenelisa lokho goma lokungcwele ngetindo delive uma ninawo umgomo sibili wemaKristu futhi ninelicala Ungasiphakamisa sandla sakho kuNkulunkulu futhi uthi uNkulunkulu ngihawukele kusukela kusihlwa kuqhubeke ngintshintsha indlela yami phakamisa sandla sakho uNkulunkulu akubusise nguleyo ndlela yokukwenda amen kuvrande losestezi ngesekudla phakamisa sandla sakho uWodam Kristu uNkulunkulu akubusise etulu lapho kunjalo ndoda ngina losibili lithemba sibili kuwe kuvrande losestezi kuya ngemuva Kulunkulu akubusise kuhle lokho. Kuvrande lo sesitezi ngesencele phakamisa sanda sakho uthi kusukela manje kuqhubeke. Nkulunkulu akubusise, Nkulunkulu ukhulume enhlitweni yami. Nkulunkulu akubusise kunjalo emadazini netandlanza otonke nginemahloni ngempilo yami. Ngendela iphutha ngiyathi kuthi nginelipuza nakethu Branham. Bengakafanele ngende lokho. Bangakhi lapha longakaze abe namoya loyingcwele futhi ufuna amoya loyingcwele ethe kuwe manje nekukubusisa nekukunika bewukathe wehla wenyuka phansi nasethulu. Kubukeka kwangathi awukaze ube sethi kwendlu kodwa nje ema-awala ambalwa ngesikhathi. Bese kuthi ke ngelusuku lolulandzelako usendasa etindundumeni tetibi njengoba sikubita kanjalo. Kona ke awubonakali ugcina kunqoba. Loko nje kuphila lokunguhafu. Nkulunkulu akafuni ukuthi ube kanjalo. Ufuna ugcwale umusa wakhe nemandla ngaso sonke sikhathi. Nkulunkulu unako kwakho. Ufuna ukwemukela ngekuphakamisa sanda sakho nje. Uthi Nkulunkulu uyasibona sanda sami. Ndzotsa Nkulunkulu akubusise. Nkulunkulu akubusise. Yebo, yebo. Ndzawutonke nje. Phakamisa sanda sakho futhi ubone ukuthi kuvakala kanjani. Kusho nje kusuke enhlitweni yakho. Nkulunkulu akubusise kunjalo. Nkulunkulu akubusise. Ndzawutonke kubovrandela abasesitezi. Ngiyakubuka. Impela Nkulunkulu uyakubona uma ngingakuboni. Nkulunkulu akubusise mnumzane. Loko kuhle. Oh, ayibusiswe enhlitiyo yakho. Ngiloko iChattanooga lekudzingako. Ngiloko wonke umhlaba lokudzingako imvuselelo. Nonke senicedzile yini? Moya longcwele ukhulumile yini nje? Labanye labambalo ungavumeli ukuthi undlule. Niyathi kusasa kungahle kube sekwephuthe kakhulu. Ungahle ungakhoni kukwenda kusasa. Niyabona nitiguqule nine ngenxa yokuphikisana emkhatsini wemabandla nemahlelo nebantu na nabo bonke lobu mengemenge belive. Bantu baseAmerica bafuna kujabuliswa, abasalifuni livangeli inhlobo, bafuna ukuthi jabulisa. Futhi Sathane ubanikete konke langakhona kukwenda. Wavele wabahola bangena yonke indzawo konke futhi abasamomeli Nkulunkulu inhlobo. Bonke bantwana kulelive, maphesenti langemashumi layimfica nesihlanu ebantwana eChattanooga anganitshela lokunengi ngaDavid Crockett kunaloko lebe bangakutshela kona ngaJesu Kristu. Emaphesenti langemashumi layimfica nesihlanu ebesifazane angakutshela lokunengi nga-Arthur Godfrey noma Elvis Presley kunaloko lebe bangakwenda ngaJesu Kristu. Kucabangeni, kucabangeni. Aniboni ukuthi sekuhambile na? Balekani, mKristu. Unemthombo lovulekile, emanti asedude. Uphila sekusedude. Balekelani kuwonge kushesha. Natha, natha, natha. Ute ungabe usaphindze unathe. Nkulunkulu, tokwenelisa loko goma. Nkulunkulu akubusise. Manje ngitonikhulekela. Nkosi Nkulunkulu. Kulona lomncane umlayeto lohleshuliwe kusihlwa bekunetandla letingetulu kwelikhulu nemashumi lasihlanu noma ngetulu emakhulu lamabili lethi phakamile kuthi balangatelele kukukhonda. Bahlubuki labanengi, labanengi labaphila esonweni futhi abasafuni lutho lalokho. Bafuna lokungetulu, bafuna kuta emthonjeni kusihlwa. Balunywe tinja tesihogo, bajikwelena nalena ngiyo yonke imimoya yemfundziso. Kodwa bafuna kuta kuKristu kusihlwa esabelweni lesenelisako Nkulunkulu labanika sona. Siphe kona manje nje Nkosi, sisalindzele kubona wena ubonakala enkundleni. Wota Nkosi, akuthi letetsameli leti tathi kuthi ulapha, kuthi uyavuma, kuthi lo mlayeto uniketwe kwentelwa tona. Hayi ngekubandlulula kodwa ngekubumsulwa bemibhalo nenhlitiyo letsandza Nkulunkulu nebantu bakhe. Vani Nkosi, sibanikela kuwe egameni la Jesu. Amen. Hloniphani ngekutithoba nje umzuzwana. Ningangithukutseleli ngekushumayela ngingagegi nanga lokusebaleni. Ungahle wehluke kimi kodwa funza iBhayibheli lakho. Umlayeto kuphilisa kwaNkulunkulu uyamangalisa. Kodwa kuphilisa kwaNkulunkulu kuyinto nje letsite kuthola kunaka kwakho kukhange uma uphilisiwe kuphilisa kwaNkulunkulu ungahle ugule futhi Lazarus wavuswa kulabafile waphindze wafa futhi dokotela angakuphilisa kunyumonia ngekukunika ipenicillin noma abulale amagciwane lakuwe bese kusasa akumemetele ukuthi ukahle futhi uphilile futhi ngemsombuluko ungabulawa inyumonia futhi impela kodwa uma usinzisiwe lokho kwehlukile unekuphila lokuphakathi kuphila lokunguna phakathi awunayo impilo lenguna phakathi kodwa unekuphila lokunguna phakathi kwemukeleni kusihlwa bangani manje asihloniphe ngekuthi thoba umzuzwana nje kude nje nathi namaKristu lasemancane nalabo lababuyela kuKristu ngaphambi kokuthi sende kubitela ialtar kude nathi kuthi moya lwengcwele ulapha sitokhulekela labagulako kodwa ngifuna nihloniphe ngekuthi thoba umzuzwana nje ngingeke ngikwende lokho sekwebhudeke kakhulu kulungile bangakho ekhathi lapha longenalo likhathi lekukhulekelwa futhi ufuna uNkulunkulu akuphilise phakamisa sandla sakho umzuzwana nje kulungile hloniphani ngekuthi thoba uma moya lwengcwele uma nginifundisela iqiniso impela Kristu ngesikhathi alapha emhlabeni wathi khombaye nalucobo ngekutshela Petro ukuthi bekangubani ligama lakhe atshela emaJuda uma efika Nathanael lapho atholakala khona ngaphansi kwesihlahla ngaphambi kwekuthi efike watshela lowesifazane emthonjeni itono takhe futhi isikhathi ngasinye akwenta lokho bakuconza ukuthi kwakungumesiya ngabe kunjalo na bangakhi lowathi kokuthi lelo liciniso kodwa awuyuze uthole umbhalo lapho akwenta khona embikwe betive wathi ningayi kubetive ngoba tinsuku tabo tisengakagcwali kwamanje kunetintho letingakagcwaliswa sebathole lilanga lemusa ngilo lelilanga leli futhi ngesikhathi akwenta embi kwabo bathi kungumbhuli Belzebule Jesu wathi nisho lokho ngami ngubani lowasho lokho na baholi labakhulu betenkolo emadoda langcwele nalathi wako Jesu wathi babe wenu nibakaba bewenu devil kodwa wathi nikhuluma lokho ngekumelana nami ngitanitsethelela uma moya lengcwele efika futhi ende into lefanako ngalenye indlela livi linye lelimelene nawo lingeke litsethelelwe kuleli ive noma evendelitako ngingahle ngingaphindzi nginibone futhi mhlawumbe sikhathi sami sekugcina eChattanooga sisonzele kakhulu ekugcineni ngiyangesheya kwetilwandle ummangaliso munye lowendiwe kulomhlangano ummangaliso munye lowendeka ngekuhlola lokufihlakele ngike ngabona ngalesinye sikhathi kwendeka nemahedeni lati nkulungwane letingemashumi lamathathu laluhlata hlaba emukela Kristu ngenda umkhuleko munye netingulungwane letingemashumi lamabili nesihlanu tefika etinyaweni tathu tikhubatekile tishosha netimpumbutse futhi taphiliswa futhi ngekusa lokulandzelako emithwalo yemaloli lasikhombisa yetimbokote kuhamba netindo ehla ngetitaladi taseThekwini eNingizimu Afrika nebantu bahamba ngemuva bahlabela kholwa kuphela oh kodwa kusobala simabandla latsite sathi kangcono kunaloko qhubekani nguleyo ndlela qhubekani nje libhayibheli laNkulunkulu livuliwe ukuthi linitshele kodwa wena ubophelelekile kuloko lokushoko ngalo naloko lokwenda kongalo uma Kristu indvodzana yaNkulunkulu lengathi ngokuthi ukhona manje uma umoya wakhe bangakhi loke wabasemihlanganweni phambilini futhi bambona akwenda na asibone tandla tenu kuso sonke lesakhiwo noma kuphi impela uma Kristu indvodzana yaNkulunkulu wethembisa letindlo latenda nathi siyodenda futhi lo wesifazane wathinda sembatho sakhe futhi waguquka wathi ngubani longithinzile bekangathi bekangeke akusho lokho kube bekade futhi bamekhuda bathi bonke bayakuthinza wabuka waze wathola ukuthi kwakungubani futhi wamtshela ukuthi yayiyini inkathathwe yakhe futhi waphiliswa bangakhi labathi ngokuthi lelo liqiniso impela lebhayibheli lathi ungumphristi omkhulu lonekuvelana nebuthakathaka bethu khona manje khona ke uma akhona futhi uma leyo ngcenye yelibhayibheli iqinisile konke lokunye kwalo kuqinisile nine lelingenawo emakhadi ekukhulekelwa lamanye emakhadi ekukhulekelwa sitowabita kusasa ebusuku mhlawumbe lonke liqembu lenu ngifuna labo labangenawo emakhadi ekukhulekelwa Buka ngalapha futhi ukholwe. Bangakhi lo ngaphandle lapho lo wathi ngokuthi ngisehambi kuwe futhi angathi lutho ngawe. Phakamisa sandla sakho noma kuphi. Angikhathali ukuthi ukuphi, kulungile, kholwane. Angisho ukuthi utokwenda, ngiyethemba ukuthi utosipha lokungenani labathathu njengokuqinisekisa. Kuyini na? Ngitinikela nje kumoya loyingcwele. Ukukholwa kwakho kutsinza Kristu. Kristu buyela emuva futhi nje usebenzisa liphimbo lami kukhuluma nawe. Wathi ngingumvini nini ngemagala. Niyakwati lokho, Johane longcwele 15. Khona ke ligala litshela sithelo, hayi umvini. Umvini uniketa nje kuphila egaleni. Futhi uma kungumvini welithanga, utoniketa emathanga. Uma kuluhwapa, liniketa emahwapa. Uma kungemagrebisi, liniketa emagrebisi. Uma kungukristu, liveta kristu. Uma kungulelukhuni, isayensi yetenkolo lesitashi njengoba bebanayo emuva lapho. Nguloko lelitokuveta. Kodwa uma kungukristu, liletha kristu. Uyakholwa ngenhlitiyo yakho yonke. Bukani manje lapho emakhadi lamathathu abukwa ngaphambilini kubita kunaka kwami. Angeke ngikhone kwenta nguwe. Buka kuKristu umphristi lomkhulu bese uthi Kristu ngiconzile busuku nebusuku futhi ngabona leto ndodoti entiwa. Manje leyo ndodoti ayingadi futhi uma nje utokhuluma nami inkosi ngiyagula. Ngiyakudzinga futhi nje kuqinisa ukuthi ulapha. Ngitokukholwa ngenhlitiyo yami yonke. Kholwa nje ngayo yonke inhlitiyo yakho manje. Futhi ubone ukuthi uNkulunkulu utokupha yini. Nangu tsatse uhleti ungibukile. Khona lapho emuva lapha uhambise nje inhloko yakhe emuva nasembili umzuzwana nje lowendlulile. Yebo mem, wena lojikise inhloko yakho ke. Unalo likhadi lekhulekelo. Awunalo. Uma uNkulunkulu atokwembula kimi kuthi iyini inkhathato yakho, utamkholwa uNkulunkulu na? Uyagula, ufuna umkhuleko, awufuni na? Ukhulekile ngaphambi kokuthi usuke ekhaya kuthi utothola kuba selayinini lalabakhulekelwako. Futhi ngesikhathi ngisho lokho esikhashaneni lesendlulile, utsite ngekhathi kwenhlitiyo yakho, ngiyakucela uNkulunkulu kuthi umvumele angibide. Uma lokho kunjalo phakamisa sandla sakho, kulungile. Unenkathathu yesisu, uma lokho kunjalo sukuma ume ngetinyawo takho. Ah, awunalo likhadi lekhulekelo. Asikaze sihlangane kuyo yonke impilo yethu, asatani. Uma lokho kunjalo, phakamisa sandla sakho, kulungile, ungaya ekhaya manje, sewuphilisiwe. Nginicela nje kuthi nikholwe uNkulunkulu. Kuthiwani ngalabanye benu, nonke bantu konke lapha, nitokholwa na? Uma ungakholwa konke kungenteka. Tsatse lomncane lohleti emuva ngqo lapho ekugcineni kwelayini. Unenkathathu emgogodla tsatse. Khona phansi lapha uyakholwa. Unalo likhadi lekhulekelo. Unalo likhadi lekhulekelo. Yebo ke cha mnumzane. Angimfuni loyo ke likhadi lakho lekukhulekelo. Yebo ke sewuvele uphilisiwe empeleni. Ngakho chubeka nje awuna utsingeka ukuthi ute elayinini lalabakhulekelwako. Lomunye umuntu nzana tsite ngiphonsela ukukhola kwakho insayeya. Ngabe loyo wesibili noma wesithathu uNkulunkulu asibe nalomunye lokuthathu kusiqinisekiso. Uthi khombelani wena luqobo mnumzana. Uyagula nawe uhleti lapho indotsa ikhombe esifubeni sakho. Unalo ikhadi lekhulekelwa awunani. Wena nami sithi hambi lomunye kulomunye. Ngicabanga ukuthi lokho kuhlangana kwethu ke kuqala. uNkulunkulu usathi sobabili. Uma atokwembula kimi kuthi iyini inkhathato yakho. Utongkholwa ukuthi ngingcekwe yakhe na. Utokholwa. Uphethwe sifo sashukela. Kunjalo. Awusuye wakuleli dolobha wase-Atlanta, eGeorgia. Ligama lakho ungumnumzane Adams. Liqiniso lelo. Kulungile. Hamba uye ekhaya futhi usinze uma ukukholwa. Niyamkholwa uNkulunkulu na? Niyakholwa ukuthi bukhona bakhe bulapha na? Khona ke nine bantu lenifuna uNkulunkulu empilweni yenu. Yenyukelani lapha e-altar. Ngifuna kunibuthe lokuthi umzuzu nje ngaphambi kokuthi nikwende. Asikhuleke khosamsanti inhlokotene manje sekusikhathi sekuphiliswa akunandzaba ukuthi yini lengalungi ngawe ngifuna nikhuleke lomkhuleko emva kwami nisho into lefanako lengiyishoko uNkulunkulu somandla mdalwe mazulu nemhlaba mqaliswe ukuphila lokuphakathe mniketwa so sonke sipho lesihle Thumela sihawukimi ngendvodzana yakho Jesu manje ngiyakholwa ngekushunyayelwa kwelivi ngekusebenta kwamoya ngikholwa ukuthi Kristu ukhona manje ngiyamemukela njengemphilisi wami ngitokukhonda Nkosi kuphela nje uma ngisaphila futhi ngiyakwethembisa kusukela kusihlwa kuchubeke ngemukela kuphiliswa kwami futhi ngibita leto tinto letikhona ngekungathi adikho ngoba ngiyalikholwa livi lakho ngeside Nkosi egameni la Jesu manje chubekani nisolo nivaleleke ekhathi chubekani nje nivaleleke ekhathi chubekani nikhuleke lowo ngumkhuleko wenu Beni kuconzile na uma bene kuconzile nitobona into letsite endeka emzuzwini leningakaze niyibone phambilini kukhona bakhe bulapha manje ngitoni khulekela chubekani nikhuleke manje chubekani nitsi Nkosi uyangena ngicala ukuthi ivangcono ngikhola ukuthi moya longcwele ulapha kukhona lokwentekako kimi ngitoni khulekela Nkosi uNkulunkulu kubhaliwe evini futhi oh letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako Kuphindze kubhaliwe futhi kuthi uma uthi kulenzaba cukuleka futhi ungangabathe insithweni yakho kodwa ukholwe kuthi leto tinto lotishoko titawufezeka ungaba nako lokushoko Nkosi iminyaka lengemashumi lamabili nesikhombisa ngitamile kukukhonda enhla nasendasi nesive nasemhlabeni jikelele uma ngithole umusa emehlweni akho Nkosi Kubona labantu laba kusihlwa emva kokushumayela lokumathi masibili lokugcinile ngibasola kodwa kubona tinsithiyo tabo letithobekile tiphenduka ngikhombisa labantu laba bukhona bakho Nkosi Phindze futhi ngibe ndebathi ngisho emva kuba sewutikhombe wena lucobo emkhatsini wethu ukuthi awusuye Kristu lofile awusuye loyo losesiphambanweni kodwa loyo losenhlitweni lovusiwe kulabafile futhi uphila kude kube phakathi alibusiswe ligama lakhe lelingcwele ngicela wena ukuthi uphilise wonke umuntu lolabo khona nibe uNkulunkulu futhi ngiphonsela devil inside ya egameni la Jesu angeke aphikisane nelivi la uNkulunkulu ngoba livi la uNkulunkulu likudukisile sathane futhi uhlutshulwe lonke lungelo lwake wabanalo ngesikhathi Jesu afa eCalvary wasinika tikiya tembuso Ngako wena usenalo lulungelo lemthetho emtimbeni yethu mhlobo futhi siyakuyala egameni la Jesu Kristu suka kuwo wonke umuntu logulako lapha na wonke umuntu lokhubathekile wonke umuntu loyimpumbuthe wonke umuntu losihulu wonke umuntu losishosha wonke umuntu logulako wonke umuntu suka wahambe egameni la Jesu ngikuyala ukuthi uhambe Lalani nivalelwe ekhathi banini cotho ngiyethemba ukuthi ngithole umuzi enhlitweni yenu gcinani inhlokotenu tikhotheme bantu ngingumnakenu futhi nginitshela liqiniso Kristu indvodzana yaNkulunkulu lophilako ukulesakhiwo Manje nako kukhanya kulenga edude ngaphansi kwako bumnyama lobuncane nje lokukusola lokuncane inkoloze lencane Oh uma nje beungafinyelela ethulu ngekukholwa utsinze leso sembatho lesilenga edude nawe kwende khona manje uvumile ukuthi utakwenda kukholwe nje futhi ngifuna umuntu wekucala lobeka sihulu lo simungulu lo imbumbutse noma lokhubathekile lobeka ngakhoni kunyakatisa sandla mhlawumbe beungakhoni kunyakatisa sandla sakho ngifuna uqale usinyakatise manje beungeke ubone ngeliso linye noma liso ubuke kujuleni sewungabona manje beungakhoni kuva ngendlebe yini faka umuno wakho endlebeni yakho lekahle lalela wekucala kini lo tivela ukuthi uNkulunkulu sewukuphilisile ngifuna ude lapha ngembili ufakaze futhi utshelela abanye uma bekukhona lokungahambi kahle uma bekungakhona kunyakatisa sanda sakho sinyakatise sinyakatise egameni likaKristu sinyakatise beka kukhona kwakho ekuvivinyweni uma ungasinyakatisa sukuma wota lapha uma bekungakhona kuva kepha sewuyeva manje sukuma ude lapha uma bewuphethwe inhloko futhi seyihambile sukuma wota lapha uma bewugula esiswini sakho nekugula sekuhambile kuwe kusuka kuwe sukuma wota lapha naku kutatsatse manje kuniketa bufakazi nguleyo ndlela yenyuka unikete uNkulunkulu uthuma sinza sembatho sakhe noma kuphi oh uyakukholwa sibili uthite utokukholwa manje bona ukuthi uyakwenda yini Kristu uyaligcina livi lakhe lomunye umuntu lobeka ngakhona kuva noma lokutsite enyuke kunjalo tsatse sukuma wota lomunye futhi manje kunjalo beungakhona kuhamba yenyuka manje uma beungakhona ukukhuluma yenyuka ude manje futhi ufakaze khona lapha ungakwenda awesabi uyesaba yini uyesaba yini kubeka Kristu ekuvivinyweni yini lebe ingakalungi udiva sewuphilisiwe yini phakamisa sandla sakho ngisukumele wena khuphuka ude lapha sifakaze ngenkhathimulo yaNkulunkulu nikani uNkulunkulu lithuba ku uqinisekisa lokho kunjalo woda ubabonile beda sukuma uthi oh angikhoni ukukwenda kutame kanye nguleyo ke indlela uma beungakhoni ukuphakamisa sandla sakho siphakamise uma beungakhoni ukukhuluma memeda haleluya difakazele ukuthi uyamkholwa ngabe uyaphukuta bewudlala ngaKristu Kristu utofanele aligcine livi lakhe ngabe bengema kanjani lapha naleyo nsaye yabusuku nebusuku kube akaligcidanga livi lakhe bukani lapha balungele kufakaza mhlawumbe labanye labathi hulu timungulu timbumbutse angathi ukuthi bekuyini ingathathwe yabo beyini noma ngabe beyini ingathathwe yakho woda unikete uNkulunkulu lithuba fakaza sukuma ungesabi ungabi nemahloni ngabe unemahloni ngebufakazi woda lapho baseta kutoniketa bufakazi njengoba basasukuma nine bantu leniphamise tandla tenu esikhashaneni lesendlulile benifuna kuphenduka nifuna kwenta impilo yenu ilunge wotani lapha futhi nime lapha umzuzu nje ngifuna kukhuleka nani kumani ngqo futhi nenyukele ngalapha nine leniphamise tandla tenu esikhashaneni lesendlulile futhi wena lowathi ngokuthi ufuna ukuthi ubonge uNkulunkulu ngekususa lokusheshu kwade asuse live kuwe futhi utawugcoka ngalokwehlukile utawutiphatsa ngalokwehlukile utawuphila ngalokwehlukile bewukuconzile yenyukela lapha ube cotho sukuma utungelete ialtar lapha manje ngifuna nine bantfu nibuke lapho ngifuna nine bafundise niyabona ukuthi yini letsabula inhlitiyo yemshumayeli ke niyabona ukuthi yini letsabula moya lwengcwele uma abantu bathophamisa tandla tabo ukuthi batokwenta lokho bese bahlala lapho futhi banganyakadi yini lesele ngaphandle kwekwehlulela uyokhala ngaleni yelanga uma sengihambile nikukhumbule lokho ngikhuluma egameni la Jesu Kristu utawulangathelela kuva letintho leti kepha awuyuze utive woda ngiyakumema egameni la Kristu bewunemahloni ukuthi uphakamise sandla sakho na khona ke beungeke ube ngumKristu lokahle kwecala nje lokho kuluhlatha kabi kodwa mina kethu sekusikhathi sekuthi livangeli ase sikhumule lamaglavu ebantwana futhi sikhulume liqiniso Kristu ulapha uvukile kulabafile ukhona kungaleso zathu sitivela ngalendlela lesenda ngayo woda manje kunjalo sukuma uma make athi hlala phansi uthi make hamba nami uma umyeni athi ungeke uhambe noma ngita kuyekela wena tsani uhambe kahle woda siyahamba kunjalo nguleyo ndlela yekukwenda yenyukela khona lapha bese uniketa bufakazi bakho lobuconzene nawe yehlani niphume kuvrandelo sesitezi nine lenihlubukile nine lenende liphutha futhi nifuna kulilungisa nankulunkulu. Laba betela bufakazi bekuphiliswa, sitawuba nemvuselelo sibili lecalako lapha. Uma nje utosukuma ume ngetinyawo takho, futhi wente lokutsite ngako. Nkulunkulu angeke aze akuthonse, akukhuphulele ekhathi lapho. Utathambela ngenzandwe yakho yekutikhethela wena. Uyakholwa na, yenyuka futhi uphiliswe. Njengoba nje basaphiliswa, benda lilayini. Labo labalungele manje kuta futhi bathi Nkulunkulu angiboni, bantu abangiboni, batokwati kutsi bebasephutheni lamanye emalunga elibandla. Yebo, kodwa naku kuhlethi nkosatana Jones lapha. Manje beka ngacabanga ini, akusiko loko lakucabangako. Kungiloko Kristu lakucabangako ngawe. Umphefumulo wakho omile, wota, kunemthombo lovulekile. Lapho salinzile, wota manje. Ningete neta yini manje, ningahambi, hlalani nithule manje, sitawubona into letsite yenteka.
Hundreds held their hands. I wonder what happened.
Emakhulu abambe tandla tawo. Ngiyatibuta kutsi kwendekene. Balinzele elinye lithuba. Ngiyethemba kutsi uyalithola. Kungenteka ungalitholi. Ake ngiphonse loku nje. Kusolo kudonsa nje enhlitweni yami. Kudonsa enhlitweni yami. Ngifanele kutsi ngikusho. Ubuke lilanga lelikhulu, kepha leli lilanga lakho lekugcina. Loku kubita kwekugcina. Manje kubhaleni loko phansi encwadzini futhi nibone kuthi nike nathi bona intinto tenteka lokukhulu kunaloko leni kubona kwenteka manje. Kumbula nje, nitama kukubeka kulenye indzawo. Nine betive, nine mvuselelo lemfishane ekugcineni. Seyithi nje ayiphele. Kulungile, wena lome lapha ngase-altar. Wonke umuntu akahloniphe ngokutithoba. Unemahloni ngempilo yakho. Ufuna uNkulunkulu akusite manje. Bani nesihawu. uNkulunkulu abusise loTsatse. Qhubeka ude nguleyo indlela. INkosi ibe nawe. uNkulunkulu akubusise Tsatse. Kunjalo. Yenyuka ngqo. Vele uthathe isinqumo sakho sekuma. Loyo lota ngivuma embi kwabantu. Yena ngiyomvuma embi kwababe netingelosi letingcwele. Uma unemahloni ngempilo yakho, kepha ufuna uNkulunkulu akusite, ungasiphakamisa nje isandla sakho. Kuba ngase-altari lapha, kunjalo. Bani ngowesilisa mbamba nowesifazane. Futhi noma tono tenu tibovu njengengadi, tiyoba mhlophe njengelichwa. Bukani bufakazi bekuphilisa, qhubekani nje. Basolo beva emandla uNkulunkulu ahamba-hamba kubo. Bafundisi, wotani emva kwami manje, ngamunye wenu. La madoda lapha angemadoda aNkulunkulu lane mabandla lapha edolobheni labambisana nako kulomhlangano batokwemukela uhlanganyele nabo uma usengakabi welibandla vele uyaphenduka nje batoqiniseka ukuthi ubhaphathiswe ngempaphathiswe maKristu batokuthatha bakufake ebandleni njengelilunga lelibandla labo batokondla bente lokulungile. Angemadoda lakholelwako kule nkonzo, kungako alapha, kumelela. Manje wonke lokhathathekile ngale miphefumulo, asikhothamise tinhloko tethu umzuzwana nje. Oh uNkulunkulu lophakathi nalobusisiwe, labatisolako labetile kusihlwa. Futhi kubhaliwe embhalweni, akekho umuntu longeta kimi uma babe wami angamdonsi. Futhi loyo lotokuta kimi angeke ngize ngimlahlele ngephandle. Kukhona emadoda nebafati labonile futhi benda loko lobe kungakalungi beme lapha kusihlwa bayaphenduka ngekwehlukana kwabo kwabo futhi bangu labangangenelani nawe labanye babo akungabateki bende kuvuma emabandleni kodwa abakaze bakuphile lokho kuvuma oh moya lwengcwele lobusisiwe sanyela ungene imiphefumulweni yabo njengamanje futhi ubanike umbhaphathizo wamoya lwengcwele ubabhaphathise eluthandweni lwakho nemandla oh nkosi susa tonke tintho tekungamesabi unkulunkulu kubo khipha live kubo nkosi kude bethulwe kunkulunkulu ngalolo suku ngajesu kristu bangenasici futhi bangasoleki beme ekulungeni kwakhe yedwa siphe kona nkosi labafundisi laba beme babatungeletile labanye babo babeke tandla ethi kwabo futhi bakhuleka nabo libandla likhothamise tinhlokotalo siyawubona umoya wakho lapho usahamba-hamba kulesakhiwo loletha kuhlabeka uphilisa labagulako naku kumelayini lendumiso netimfakazo nkulunkulu sikhulekela kuthi moya longcwele manje utokwehliselwa kulesakhiwo njengemoya lonemandla lovungutako kwangathi ungahlanda tonke tinsitiyo tabo esonweni futhi uphe labantu laba ugcwalise tinsitiyo tabo ngekulunga khipha live kubo nkosi futhi ubende bomele wena futhi wena wathi babusiwe labalambela bomele kulunga ngoba bayosuthiswa siphe kona nkosi kwangathi bangagcwaliswa ngekulunga kwenkosi yethu jesu kristu alibusiswe ligama lakhe ngamunye wenu lome lapha manje lophendukile etoneni 10 futhi uyakholwa ngenhlitiyo yakho yonke ukuthi jesu kristu ude kuwe ngekuthula neluthando futhi udiva wehlukile kuloko bewungiko ngesikhathi wenyukela lapha futhi nje waba nelivi lemkhuleko ungasiphakamisa sanda sakho wena longase-altari lapha phakamisa sanda sakho nje loko kuhle nkulunkulu akubusise manje bangani laba bafundisi yenyukelani khona lapha bese-ke niyabachawula futhi ninikele umkhuleko lomncane ngamunye wabo manje yenyukelani kubo ngco nine ngamunye yenyukelani kubo ngco kulungile akuthi lo thathe manje lobeke leti lapha nakethi uvele wota lapha ngifuna ngicela uve leti mfakazo leti manje lapho baseta ngesikhathi laba basatenda bemukeleke emabandleni abo nakanjalo njalo kulungile thathe chubeka ude ngembili manje kufakaza kuniketa nkulunkulu ludumo